Kuda lilabe sura sappo. Aya chappande nai e nai. Yaki chappande nai e jowetati. Yimbe na Yahudan ko en kebi ruhu Allah. Bitrus e nder metan kibe. Se ruhu Allah jippi do nanobe mo fu. Yahudan ko en kolibe Yesu. Gardube Bitrus. Kaidini. Debe ngino Allah hokkiri yimbe na Yahudan ko en ruhu mudum. Gambe nani yimbe ben e metira demde debe anda. Ebe ngetta Allah. Se Bitrus wii. Yimbe be kebi ruhu Allah no kebir dendum. Dume hadata be ngadane baptisma. Gamnon o wadi be ngadane baptisma. Nder inde Yesu al-Masihu. Gada majum. Be torimo o jodo to mabbe balde setta. Nder ayaje den jangu dendo o. En nani. Bitrus e nder metanki ko Nelius e yimbe kawrutube nder wuro mudum fu. Se Allah jomirawo jippinoi ruhu mudum nder fuunanobe ko Bitrus wi'ata. Dum e tabbitinana en be jabi fu ko Bitrus wi'ibe dow annabi Isa. Nde be nani ko Bitrus wi'i dow ko Allah e annabo en mudum bi dow annabi Isa wiki fu ko lido annabi Isa heba yafaneki hakkeji mudum. Se ko wala nde be nani dum don e don be koli annabi Isa nder berde mabbe o warti kisnobe diga hakkeji mabbe e kita Allah gareke nyalde dargal. Allah jomirawo bo jabibe yafani be hakkeji mabbe gam non o lilay ruhu mako nder berde mabbe gam tabbitinki o jabibe. Aya chappande nai e jowi yaki chappande nai e jowego o Yahudan ko en koli be Yesu gardube Bitrus kaidini. Nde be ngino Allah hokkiri yimbe na Yahudan ko en ruhu mudum gam be nani yimbe ben e metira demde de be anda e be ngetta Allah. Se Bitrus wi'i yimbe be kebi ruhu Allah no kebir dendum. Dume hadata be ngadane baptisma. En nani Yahudan ko en koli be annabi Isa gardoy be Bitrus daga gariri Jofa. Nde be ngino Allah hokkiri yimbe na Yahudan ko en ruhu mudum. Se fi dum haydini be ebe bi'a ndare fi kaydini dum ha e himbe na Yahudan ko en ma Allah hokki be ruhu mudum gam Yahudan ko en e kammino kambe tan Allah yidi ebe ngiya nattuki wuro Allah ko bo aljanna ngam kambe tan amma Allah jomirawo e tabbitinana be do na umnun nattuki wuro mako ko bo aljanna ngam ko mo e neddo fu nder duniyaru ndu ko lido annabi Isa. Aya chappande nai e jowe didi. Yaki chappande nai e jowe tati. O wadi be ngadane baptisma. Nder inde Yesu al-Masihu. Gada majum. Be torimo o jodo to mabbe balde setta. En nani. Se Bitrus wi'i. Nde yimbe na Yahudan ko en be. Kolake annabi Isa. Warti kisnobe diga hakkeji mabbe. E kita Allah gareka nyalde darangal. Nonno kolori demmo. Kambe ma be kebi ruhu Allah nonno enen ma Yahudan ko en kebir dendum. Dume hadata be ngadane baptisma kambe ma. Gam to Allah jomirawo e holla en. Wala fero tirol hakkunde meden e mabbe. Se Bitrus wadi kambe ma be ngadane baptisma nder inde Yesu al-Masihu. Se be ngadana baptisma. Alama tabbitinai dum. Be kolake annabi Isa warti kisnobe. Diga hakkeji mabbe. E kita Allah gareka nyalde darngal. Se ko wala, yimbe ben nani beldum e seyo nder berde mabbe na setta. E nani, se be tori Bitrus, jododo e mabbe balde setta. Uwadaka ekitin kibe walde Allah, gambe pama lawal Allah botum. Non Cornelius, e iyalu mudum, e higorabe mudum fu, kolori annabi Isa, be kebi yafu e hakkeji mabbe. E kisnam diga kita Allah gareka nyalde darangal. Be kebi bo nattuki wuro Allah wato aljanna. Bandirabe am. Ko habaru Cornelius dum nanden do o. E kitinta en do Allah. Don ma. Ko habaru Cornelius dum nanden do o. E kitinta en do enen bibbe Adama. Arandi. Nder habaru Cornelius dum nanden do o. En pami. Allah jomirawo o adilijo. Allah jomirawo o jomu yidde moddere. Don ma en pami Allah jomirawo nder yidde mudum o hollata fero tirol bononno enen ɓiɓɓe adama gaɗeten, amma Allah jomirawo e yiɗi komoye e komoye nder duniyaru ndu. Gam en nani Allah jomirawo e yiɗi yimɓe duniyaru fu, o hollata feerotirol ko o suɓata nder yidde maako. Yahudan ko en e kammotono, kamɓe tan Allah yiɗi, gam non kamɓe tan nattata wuro Allah ko bo aljanna. Amma Allah e tabbitinana en ɗo, e mo yiɗi komoye e komoye nder duniyaru ndu. Allah waɗi aljanna gam kongole lenyol nder duniyaru ndu, wato e mo yiɗi komoye e komoye nder duniyaru ndu natta wuro maako ko bo aljanna. Kanjum waɗi o liloyi Yesu Almasihu, wato annabi Isa, o maayi dow gaafa ngal gam fuu kooliɗo mo heɓa yaafuye hakke muɗum e kisndam diga kiita maako garayka nyalde darngal. Ɗiɗabum, nder habaru ko Nelius ɗum nanɗen ɗo, en paami ko bo Allah jomirawo ekkitini en aadilaku ɓii aadama hisnata ɗum daga hakke muɗum e halkere nder kiita Allah nder hiite jahannama. Gam en nani ɗo ko Nelius fuu e aadilaku muɗum, ko Nelius fuu e kuuɗe muɗum boɗɗe, Allah jomirawo tabbitinanimo ɗo, non waɗata o heɓa yaafuye hakkeji maako, non waɗata o heɓa kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, non waɗata o heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna, sey to o hoolake annabi Isa mo Allah liloyi maayi dow gaafa ngal gam yaafanaaki ɓii aadama fuu hakke. Gam non Allah jomirawo e tabbitinana en ɗo, e laawol hoolaaki annabi Isa tan ɓii aadama heɓata yaafuye hakke, ɓii aadama heɓata kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, ɓii aadama heɓata nattuki wuro Allah ko bo aljanna, naa e laawol kuuɗe meɗen boɗɗe ko aadilaaku meɗen. Gam ɗume aadilaaku ɓii aadama e kuuɗe muɗum boɗɗe hisnata ɗum diga kiita Allah garayka nyalde darngal? Gam ɗume aadilaaku ɓii aadama ko kuuɗe muɗum boɗɗe yarata ɗum wuro Allah ko bo aljanna? Bandiraaɓe am, raa ko Allah wi'i dow aadilaaku ɓii aadama e kuuɗe muɗum boɗɗe. To en jangi nder deftere annabi Icaaya ko annabi Shu'aibu, suura 64, aaya 6, Allah jomirawo wi'i, gam hakkeeji meɗen kuuɗe meɗen boɗɗe ngarti bo limsere tunnunde nefniinde yeeso Allah. Gam hakkeeji meɗen kuuɗe meɗen boɗɗe ngarti bo haako jooruko ko hendu hoccata. Ɗo Allah jomirawo e wanginana en no hakke wartiri ɓii aadama yeeso muɗum, wato gam hakkeeji meɗen enen ɓiɓɓe aadama haa aadilaaku meɗen e kuuɗe meɗen boɗɗe ɗe kammotoɗen hisnay en diga kiita Allah, ɗe mantitirtoɗen wiiki en keɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna, en garti bo limsere tunnunde nefniinde yeeso Allah. Wala ko nde maagata kadi sey faɗɗeeki ko hubineeki, wato wala ko horani en sey halkere nder kiita Allah. Gam non bandiraawo am, to a nyuma wiiki nyalde darngal ɗum foonda e kuuɗe maaɗa boɗɗe ɗe aadilaaku, to ɗe ɓuri kuuɗe maaɗa kalluɗe ɗe hakke teddoral, a nattay wuro Allah ko bo aljanna. Amma to kuuɗe maaɗa kalluɗe ɗe hakke ɓuri kuuɗe maaɗa boɗɗe ɗe aadilaaku teddoral, a nattay wuro hiite ko jahannama. Bandiraawo am, sey paama ɗo o wiiki ko nyalde darngal ma, Allah jomirawo e holla en no mbaɗen yeeso muɗum, wato Allah yaadake foondi kuuɗe meɗen ɗe hakke e kuuɗe meɗen boɗɗe ɗe aadilaaku, o bo wanginani en no mbaɗen yeeso maako, wato kuuɗe meɗen kalluɗe ɗe hakke ɓuri kuuɗe meɗen boɗɗe ɗe aadilaaku teddoral. Gam ɗo en nani kuuɗe meɗen boɗɗe ɗe aadilaaku ɗe mantitirtoɗen wiiki, to ɗe ɓuri kuuɗe meɗen kalluɗe ɗe hakke teddoral, en keɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Kanje ɗen ngarti fii nefniiɗum yeeso Allah, kanje ɗen ngarti bo limsere tunnunde nefniinde yeeso Allah, kanje ɗen bo ngarti bo haako jooruko ko hendu hoccata. Ɗum e holla en e njayri wala ko horani en sey halkere nder hiite jahannama. gamnon bandirawo am to amanti torowiki adila kumada e kude mada boddi hisnete daga kita alla gareka nyalde darngal sepa ma wiki alla jomirawo e tabbitinana endo na umnun alla jomirawo e tabbitinana endo adila kumeden bi adama e kude meden boddi hisnata en diga hakke meden e kita alla gareka nyalde darngal to bandirabe am de alla holli en do gam hakkeji meden ha kude meden boddi de adilaku ngarti bo limsere tunnunde to dume lotata bi adama labina dum diga hakkeji mudum wartira dum labudo ko senido yeso alla alla jomirawo e tabbitinana en do ko lotata bi adama diga hakkeji mudum har warta labdo ko senido e adilijo yeso alla woni igam yesu almasihu dam orufi do gafangal gam yafanaki bi adama hakkeji mudum amma na kude meden boddi ko adilaku meden gam non fukoli do annabi isa mayudo do gafangal rufi igam mudum gam yafanaki dum hakki seko wala heba yafu ye hakki wartai adilijo labdo yesu alla barka annabi isa afami dum bandirawo am alla yida bi adama halka der hakkeji mudum gam non alla jomirawo der yidde mudum e moqere mudum wadani en lawol no kisreten diga hakkeji meden e kita mako gareka nyalde dargal lawol ngol bo woni yesu almasihu wato annabi isa mo olilay mayi do gafangal gam hisniki bi adama diga hakki e kita mako gareka nyalde dargal en nani nde Cornelius en nani ko annabo en alla bi'i dow annabi isa wiki fukoli domo heba yafaneki hakkeji mudum be bonnayi charel don e don be koli annabi isa be kebi yafu ya hakkeji mabbe e kisndam diga kita alla gareka nyalde dargal bandirawo am ajabi ko alla e annabo en mudum bi'i dow annabi isa a holake der bernde mada alla liloyi annabi isa gam hisniki ma diga hakkeji mada e kita alla gareka nyalde dargal a holake der bernde mada wiki annabi isa mayi dow gafangal gam hisniki ma diga hakke mada bandirawo am ta holake wiki alla jomirawo liloyi annabi isa gam hisniki ma diga hakkeji mada se ngada do are nde mbi'a ya alla jomirawo mi yettima gam yidde mada e moqere mada to am mi fami min mi neddo mo hakki adilaku hore am bo hisnatayam mi yettima alla gam aliloyi yesu almasihu o mayi dow gafangal gam hisniki am diga hakkeji am mi holake yesu almasihu mo liloyda warti kisnoyam diga hakkeji am e kita mada gareka nyalde dargal alla jomirawo e mi toroma liloyi ruhu mada der bernde am gam lamoyam mi yettima alla gam anani do'are am der inde yesu almasihu amin bandirawo am to a wadi do'are nde e gonga e bernde go'o lalle seko wala a hebi yafu ya hakkeji mada e kisndam diga kita alla gareka nyalde dargal der hite jahannama joni a warti biddo aljanna alla jomirawo walluma sembidina imanu mada do annabi isa alla barkidinma amin.